Genie X double six.
Gina, another one. Ile ile ile, nakuwaza toka siku ile. Ile ile ile, nakupenda toka siku ile. Ile ile ile, nakuwaza toka siku ile. Lokeke, se mi ya lokeke oh. Oh baby oh, nakumbwa na upweke oh. Oh pepe, the love is crazy oh. No matter how you far, ikubwa nikupate oh.
Kuna kitu umeweka, nakifilia mbali. Nakifili na changanyikiwa, nakifilia tali. Paka nina tetemeka, kama baridi kali. Utamgani umezidi sukari, umezidi asali ya maine.
Ile, 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 nakuwaza toka siku ile. Ile, 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 nakupenda toka siku ile. Ile, 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 nakuwaza toka siku ile. Ile, 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 mpomo yoni toka siku ile.
Nataka tena sijetoshe. Hata we mbali tombea fanya uje. You go take moto basi miagope. Sini pao umeshuti maendi na nimendedi sharp shooter. Kukukosa wewe siko ready. Kuna kitu umeweka nakifilia mbali. Nakifili na changanyikiwa, nakifili ata. Paka nina tetemeka, kama baridi kali. Utamgani umezidi sukari, umezidi asali ya maile.